GoatStat.com.
Yeah, it's the GOAT standard. Brojoa. Yeah. You can get it, come with hustle. Pray I see my salah, and go Jesus peace. I'm on my knees like God, very full in peace. Ni matulu kusha mpaka ni kankale reach. Elo moto ni kumea so nga tufuna success. Sungo tulu kusha. Make it simple, iwa lako yose mapuresha. You will just focus, footy no kushinga. Ni kushansha, no kumola ukafika. Vitiliza so, be free. Mkala chemu lolo, so take it easy. Ukapeza koma kwa changa tufuna spend it. Ndava ni kamose, che opportunity. Be free, nkala chemu lolo, so take it easy. Ukapeza koma kwa changa tufuna spend it. Ndava ni kamose, che opportunity. Aye.
Notondolo so, palusaka yali kalefiso. I'm dead as tea, hifia palako so. This life is yolo, ikala mulolo so. Keep it zale kufsoska. Vima chipsi, vikapo na fisoska. We only live once, yolo wae kutika. Ni umuno umu iwe wae kutika. Nechi mwemwe atokoto kuyari kala. Corona virus mabodo kubali sala. Ni wangu wangu tachelu anga yari kala. Brown or black as long as fairy kala. We choose wise, ni tatush taligre. Huku pona sat, mama teti. Ikala femu nembe nembe wifilefi. Huku kula wala kula wichitefi.
Gatufuna success, sungo tulukusha. Make it simple, iwa lako yose mapuresha. Iwe just focus, footy no kushinga. Nikushansha, no kumola ukafika. Vitiliza so, be free. Mkala chemu lolo, so take it easy. Ukapeza koma kwa changa tufuna spend it. Ndava ni kamose, che opportunity. Be free. Nkala chemu lolo, so take it easy. Ukapeza koma kwa changa tufuna spend it. Ndava ni kamose, che opportunity.
Hey, ngalo beto ni fiance. Shingo ole fuere ni chose. I'm sugar munga shake impela yonse. Bogu jumu lolo kaso vili vonse. Though we live once, ye bola panshi. Tawasala fya kubomba kuingila mokanshi. Nekondo ya kwa mose ya mumu pashi. City doubters, donga spole wala kashi. My fake friends, wansa kutali. Chiputa sad sati, weleta ukali. Pado, nipasa kochi boto chama side gasi. City funa fake friends, ipasa idali. TGF apo pampafu. Bros ali pasile chibikapu. J-Brock sensei niwe wakeupu. Live life to the fullest get upu.
Gatufuna success, sungo tulukusha. Make it simple, iwa lako yose mapuresha. Iwe just focus, footy no kushinga. Nikushansha, no kumola ukafika. Vitiliza so, be free. Mkala chemu lolo, so take it easy. Ukapeza koma kwa changa tufuna spend it. Ndava ni kamose, che opportunity. Be free, mkala chemu lolo, so take it easy. Ukapeza koma kwa changa tufuna spend it. Ndava ni kamose, che opportunity. Aye.
Sirens. DJ Showstat.com.